mbere yo kuvuga icyo mwibukira ho Venuste nifatanyije n'umuryango we nabandi bose bamukundaga ijwi rye yikora kuri Radio Rwanda muraka abaro kuko yatuvuyemo nsubiye ku kibazo cyawe rero Martin Mateso je twakoranye kuri Radio Rwanda namusanze ahakora yewe ninjira muri serivisi y'igiswahili we akora mu gifaransa yari redacteur en chef w'igifaransa yende umunyamakuru utanzwe hanyuma aza kuhaba bashinga television y'u Rwanda ari mu banyamakuru bagiye mu mahugurwa mu Faransa aza kugaruka atangiza mu batangije televiziyo y'u Rwanda nanone ayoboye section y'igifaransa
none umunyamakuru Martin Mateso mwakoranye uko amubonye ku kazi ke nk'umunyamakuru yari umunyamakuru bwoko ki
basigaye bakoresha ijambo ngo imfura je navuga ko namubonaga ari imfura n'umuntu wavugishaga ukuri ku kintu ahagazeho abona ko ari ukuri Martin ntabwo yatinyaga kukivuga hanyuma kuba ari umuyobozi yarafite abantu ayoboye muri serivisi ntabwo nigeze numva hari umuntu wagiranye ibibazo nawe mu bantu yari ayoboye navuga ko yafite ubuyobozi bwiza muri section y'igifaransa mu mibanire n'abandi nkanjye wakoraga mu giswahili n'abandi muri serivisi y'ikinyarwanda nabonaga dusabana na Martin ari umuntu useka ari umuntu uganira sinigeze mubona yarakaye nabonaga ari umuntu ukunda akazi ke buri gihe akinjira ku kazi n'akamodoka ke agakora akagenda kandi ikintu muziho nuko yakundaga n'abana be yakundaga n'umudamu we w'umufaransa kazi wakoraga kuri ambasade y'abafaransa
igihe mwakoraga muri iyo myaka za 1980 za 1990 n'ibihe bitari byoroshye mu rwego rwo gushaka amakuru uko wabonaga Martin Mateso yashakaga amakuru wamubona gute mu rwego rwo gutunganya amakuru no kuyageza kuba yumva
nkuko nkubwira Martin je nasanze ari redacteur en chef ntabwo yasohokaga ajya gutara amakuru kuko ukuntu Radio Rwanda yakoraga yari ifite abanyamakuru basohoka kujya gushakisha amakuru bakayazana noneho bakategura bakayaduha abakora mu gifaransa abakora mu giswahili mu kinyarwanda bakayaduha ubwo rero icyo muziho ni uko yari umuntu wizewe na leta kubera ko yari umuntu kubera umwuga we ndibuka ingendo zitari nkeya yagiye hanze gukurikirana amanama akomeye yoherejwe na Radio Rwanda cyangwa aherekeje abategetsi b'u Rwanda barimo na Perezida Habyarimana ubwo rero igihe icyo kizere leta yari imufitiye na Radio Rwanda ubwayo imufitiye bigaragaza ko yari umunyamwuga nyawe bishoboka ko ariyo mpamvu agenzi no Bufaransa yakomeje ako kazi nubwo tuzi ko hano ino mu Burayi kugira ngo uyinjire uri umwimukira kandi w'umwirabura si kimwe n'umuntu ukavukire ariko Martin yashoboye kwinjira muri televiziyo y'abafaransa akomeza akazi ke bigaragaza ko n'abayobozi ba TV5 y'abafaransa baramushimye
Ali Yusufu mugenzi umunyamakuru wakoranye na Martin Mateso dusezeraho uyu munsi ndagushimiye cyane kubwa kakanywaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Venuste.